Yande joyni tan min ta sappo e joyi studio kalangu nani habaruji e fulfulde. Hande sembe habaruji men ndara nyalande ittando fil radio ji kessi nay nati e dow goltugol studio kalangu en nanana dum wadiri subaka hande o. Nonni faware jondu kondani no tawadu se en dari har filla denagu le region motilaberi labi denagu kewdi adama faabi ama mobilaji e moteje njata jamma juude futuro warde subaka. Yobe ko du konna no wor ko utina jahaale mudun en dum fu en nan dum gouverneur region won ko haal yawtar men pin studio kalangu dartna filla tuugal jawdi ko nawde leedi men Niger tilaberi tawa e difa himbe CICR ka wono fedele dunya hawjina filla ko darto jam alli himbe faabaade dar faabede kam won ko sikili kore jamone modon suman amadou jangantan habaruji dide fulfulde en puddiran ni odo habaru mo wana belde bernde non sabu min hokko habaruji hande me torgal wadi do ko min nani dum wonno kenyande bandimi bi te salamatu amadou kawon ko heddaaki ciagal na wala boydo e makko kanko dum wonno debbo goto ngado ko habaru do filako darto pirto balli himbe nene nekedu ko nan kanko salamatu oni o golli e leydi Niger kanyo leydi Afrique kewdo do filako darto hono duro ko watto do kanyo latol bal ko watto leydi Afrique nani ko Issoufou Kodo goto e hokkobe habaru do filla pirto balli laati do kanyo o endan goltan o RTN o wi o milino ni hono Salamatu Amadou o do na wawno lomtude mo ele golde wata do filla kondarto duro ele Niger.
C'était une femme qui est antichère
imo latino debbo jiddo fijoji pirto balli sanne gam o wadi zido kay illunde ne gollido lobbo naati hakkunde am e makkoto fuddi golle RTN min jaati wattimo o yeyi latol ba leydi Afrika ko wadi Gabon tonne o wadi golle lobbe nimbe fungi e golle makko e dande makko welde debbo kokko habaruji do fijoji pirto balli o jodake debbo jidaado der gollirde den wodi du imo yidi ekkitagol gada mudu Alla e battagol makko heam mi wattimo njaaki duruwo den jimi kanko tan way lontude kan farto fijoji pirtol balli do kanko tan lati debbo kokko habaruji do fijoji pirtol balli hande lomtomo wala
e irremplaçable
nonni faane himbe tato won ko mayi moteje du konna ko watta nay won ko mbuli dum du konna wadaina ele hippitere wadunde hande de endan ni hara yande 12 e feccer nyaloma nonni to wete fawar jondu konna ni bagaji dona le commune mo fawar jondu konna ni matankari departement mo dogon duci wadi ko fawar joni jendama goto mayi le majjum nenne ne kay du kankay fella non goto otodo wuli e faane neddo goto du konna am bi wur goddo du wuli nene dum wonno ko watton enna yerno faware joni min kebiri habaruji ko yuy ton en dum du kondan wadi ni hono himbe ben enna bi an wana do moteje nay ko be ngadi bonande odu kondan ni be dogi be diliri hara faware joni du kondan ni yannange le commune musuku kutanoni nene heedoyde du kondan ni e kerol e departement mo abala leedi jokkay hono abala tononi prefet mo departement on enda kany e lamido leydi arewa ka en fu jehi no kurnden to bonando wadi gam patte ben jewano dum worri yerno bandi men taw to na halniri min non ele abaru yi no tawadu kondan ni hara ko darto hono joda kalen gam batte hono himbe yagondira moja kono mu en jonde jam tabita dum wonno on do filla ko wada do inde radioji nyalandi tan sappo tat leur février ndu do hikka do majjo hala do leedi Niger radioji pamari gonde gure gure kaydu kon non wada ballaga mudun en sanne yaade himbe tabto en gam batte alle hokkude habaruji ko batti dum e kulle ko nandi e mudum dum wadi ko fane mbete do madame Borika Albaja lati ka woni kawjinaado fil radio pamari enda o holleri fi o enda hono ni enda
sur les 180 radioji potordi hemre e lasoji nay e nay cingadi do der leydi Niger radioji hemre e nay gonno golla radioji potordi di no beyde himbe sanne ga radioji no de himbe ketinto idi kokka habaruji pirtoji ko e himbe misali filla pirtol ko e himbe do beyun e wattude dawle caka beyun e beyun idum wada du fahande filla nyaw sida filla duruwo wartirde akillo fukingo wer leydi denne radioji di no lawol wattude dane e himbe ko watta be balliri renobe leydi gada golle mu en gan seyto dum andi ko siriya wadede ko labi kanudi adede ade
e do nyalande ni waddi ko fa hande radioji nay kesi hono ngari fa gollude e studio kala kala mom gomen kala e mudum o dun du konda ni gam batte alle fa barjo waddude balla mudum radio faramo gaya e radio miten niyamo gibirnin ko ni e fa hande radio dalol mo belle yara hawtade e fa hande radio mitedo tarmawa kandu mo tesawa di radioji du konna wari beediti yottini radioji chapantati e jetati gondino gollude studio kalangu e le leydi niger fu waddi ko fa warjo ni neddo kaldo inde mabbe takana haruna bako mamma bako lati kanyum maud radio mo birnin ko ni o holli weltare mabbe do fi o endan nani faket nani ko halni asmana sina
hunde non ko wodi to ami sanne e wardi de kida jungo do derol do gollidol e de kude sigilaji studio kalangu do radio ji ami ko be data nimbe wuroji ami non do mube habaruji wakati de dingati bibbe leydi niger no ketino radio ji sanne mido mila du seni be de kanama sigilaji studio kalangu be keban andal do hunde fu ko woni no wada der leydi din gam sigilaji studio kalangu sengore leydi maunde den fu heptadu
faande do fila ko darta nyalaande ni hettintobe radio studio kalangu o do nokkuje kewde on wadi ko to dubdi ni enna ko radio o enna no deka on halaji mudun nanane no hettin nanane do whatsapp e le kero leydi niger dum walli himbe to tawa e leydi ndi funa keba nana fudu ko na wonbe har sobbire leydi ndi endan ton enna to ete mon on to ete mon tam gat don endan du himbe mudun nana faano wodi nani ko faawara jondu ko namita alhaji atu goto e hettintobe endan ni o halani hono faane gungu muhammad tani beldu mabbe do fi o
labari wanda take yar baraka
miden kettine sanne sigilaji radio ko tawa der majji no wodi habaruji fu ko wadi der niger no tawa he fudu ko watta der gure boddude den burin nimbe dubbe kurata kam wakati kettintomi habaru on e telephone an to no dangangal gadam mini woni be kabana min radio deko sigilaji radio on der no kure den ga tende min tawa badangal wamde tangaga sengonga miden jidi radio on fami keba habaruji gadoji nyande fu e ko woni no wada der leydi
labari hasken abudeka
farma en sorware zo mo difa tondu himbe jano kettina studio kalangu sanne sigilaji mudum gondina ngada e do faande radio bi ete do hono mangari tawato enda men on nenne ne kaddo ndu konando internet won ko be ketto dum faano woddo ko do lawol gongol non ko lati bibbe niger no keba kettino nana fa woda habaruji studio kalangu sebe kettino nano yewterende be ngadi e do whatsapp neldude do enda do fi on enda bi ete do mamma idi kanyum woni ko haali kando wona le club african boy wombe to enda men sorwa
do mayne sorwa daga nonno latti radio communautaire bangare fm do mayne hiltna hireji studio kalangu latti i kode wakati hanji min nanta sabo do dume habaruji studio kalangu habaruji latti di anane habaruji di gonga na hawtade anani goddum fi ko handa to anani fi studio kalangu fi latti dum tabbas kama e joni do der lesdi meden ni yar wala goddum hen gokkojum habaruji latti di der lesdi meden ko attay koto e ko attay do der gallure ami yo e ko attay godde galluje nana do wiro kati rebo no studio kalangu baa don ko min pa mi studio kalangu e der habaruji be kewtinta wala be kolata perdal wondo tudu ko siyasa ko goddube mbada habaruji mabbe e do fi sabilillah
no wantir faande fi la nyalande ni nani hono faande biete do dan laadi muhammad lati to en dan leedi agades tawa kanduno goto en himbe hono wombe powtiri tiagal golle o halana himbe kanko do kondo no won himbe demu hettinorto radioji
dans le temps il y avait vraiment un problème
demuno nimbe no goduno sadorma farketinaki sanne gam fadde habaru no hebe sedduni do deki do rtn mane yato ketum ko heba habaruji na goddo wi'e hettinake wuddo mandu dum wadi dum wi'a joddo alla en garki kulle kesse de hunde fu ko wonno wada der leydi e yasin fu nimbe no nanan dum wodi du der wakati o moy non fu no wodi radio ko hettinto ko no wada der duniyaru e yasin
dans le monde et dans le monde
o chawone fedele de hono hawrterle europe hokkore fawarjo habaruji yaade e fila ko darto hono denago ko nandum be kali hala denago e rafi mudun le leydi difa kany e tilaberi e tawa e le wakkati mo gonde o heedode e kerol mali kany e kero burkina faso ko lati satfu hono hala en non burto yerno o cha hali aljumar yabinde endam be mbi e le dubina de sappo e jerti o ko watto kippitande na mbiende potande kemidide jerti won ko wadi lati do wabbe dum be endam himbe no lati be anda ka jogi malfaaji inditirabe gane on endan ni e fa hande do hawtade e woldeji ko non akkode leñi joddidi kany wadi hono fitnaaji din endam do hala gota ka ni holli wiide ke no woddu ko nan kulle jabe bonde ko no ufe dum du kono laata ke jokka kaborde yaade himbe wado be biddam bonda ku wetebe gane be endan tawabe der departement mo torodi kanyu e region mo tilaberi hedode e frontiere Burkina Faso e fawara jondu kondani ayeru leyti tilaberi no kandu hedode e to endan mali yerno o chaaliri non ele habaruji di fawara jondu konda ni ton en tilaberi gouverneur on enda min noddino gabatte min antino do filla ko darto hono laabi kesi jojjinaadi e do filla denaagu sabu denaagu en filla denaagu en nok kewdo fu hon dun jojjinaano ma jonnon gallur tilaberi tan heddino kanyo e gosono mayo sembi a ketino nanon biete do kaccalla Ibrahim gouverneur region mo tilaberi ko haldo telephone yaade e bandemi gungu mohammed dan tan ko landi wono fi wono yaara
to iri labi denagu goti dini min koji e jojinde to moteji e loreji yamde jeddi futuro warde yamde jegon subakanum wombe e koyde du yamde sappo jema faya yamde jegon subakanum miden don jewa torra ko dum wayi wadude seni min koji to moteje e loreji yamde jeddi futuro de dum dejjinake min jaran dum yamde jenai jema yade yamde sappo min al heba portal e jonde jon wartanon der region lawon denagu ngolno lawol non ko jangol gam renude nimbe e gineje mu en gal lawol kessol no tindinoje nimbe kani wadane wodi du be pami dum ko boyay dum jeddije didi ni joni ko posta tilaberi on hippita sehana rafi portal ne goto warta hippito don
harfila ko nart labi denagu di enda ni ko di koja dum enda gam batte durdugo biddam bonda kanye kulle ko no wada kano woni docteur Amadou Hassan Boubacar Jong andal sane o wi labi di basata nokkuji goddi bela himbe di latini hono ko wadata mosola yaade e fawar jon denagu en ketino nan yewter makko e Mukhtar Hamad
wakati labi joddinol hakkilo fukkingo di cinga misale der region difa tawa e tilberi gouverneur be region yiji di fu ko kama sembe gollude gan lawol lamu leydi wiibe ada labi kanudi adede fu ko watta himbe arem en denake hadude yaha wartaji der wakkatiji to sikka fudu e ko kama lawol fincitade dun dara be etadu habaruji gonade no cankite minister kawjido filla redu leydi kandu hebi lawol hadude yaha warta himbe tumabe fu amma ba ko ni labi di cinga no wodi yawtube haadi nukku nukku himbe du ko kani pama woni dewter lamu leedi hokki sembe ir labi di cingi
fondement et juridique
hara ko filla ko narta tugal jawdi en kalno hala mujum biyetedo Jean-Pierre Nerea Bagbo latido kanyum woni hono coordinateur kawjido filla ko darto hono jawdar filla CICR enda o halni na fils Adam Sirfo newon be cigilori tugal jawdi e les régions ji enda di enda
nder lawol wallirde durobe e remobe be region Agadez Tawa Tilaberi be rafinde na gutori kebande na dabbaji mu'e kuraruz fedde leede dunia faabotobe darebe faabede fuddi tugal ko lebbitati kettine nane ko Jean-Pierre Nereya Bagabo ko wi
nyawuji dabaji didi min gidi min duro tawe timmi der cekantaraje den nyawuji di goni doiru nai e pewri dabaji pamari gan nyawuji di no tawe no torra wakati warda wakati nai be e bali nyawuji di du non fedde lede duniyaru durwidero nyawuji dabaji holliko lede no kani durwida gada tugal nyawuji didi di miden nyawta nyawuji redu daba miden tufadu di cellalin gan sembin di de cellal majji e ko watta du di gadi kosam
no wada hanu dabbaji foti ko tufete e lawangal
do der kappa kula leydi Niger miden tefa tufude dabbaji ko watta dabbaji milioji tati e ko deki misale region difa miden duro tufude dabbaji milio e ko deki tawa dabbaji ujune keme jena e ko deki tilberi dabbaji ujune keme jetati e ko deki der region tilberi nokkuje burde badade keri leydi Niger e Mali dabbaji mum bura hede tufe sanne gan nokkuje non de wutunoribe gomnati bawa jehiton region tawa département Tassara Tilia kandu dabaji mun hida tufe région Difa Lady Difa Boso Ingingimi e Gudumaria dabaji mun endu no hida tawe tufama
illu jon dabaji foti kapdon tufude e tugangal
handen wadan dabaji ujuna hemre tufadi min boye fuddude amma to lewru février wata fu tawa min buddini miden milo du kaden ko lewru mars du timma tawa min kanti tugalgal gollidobe wutuneribe tawabe der cekantaraje den e jowurobe kan en min golliditta sadornan du fu no min gala miden keba balle de min gadino etogon gandarude sembe cellal dabaji dimin bonu tufude din min tawidu do hemre majji fu lasojinay din cellal mu enno wodi
e do don won ko habaru yimen e fulfultiri assalamu alaikum balati jamwali.